ebbanga ly'eggwanga ery'ebyobukulembeze n'ebyobufuzi National Leadership Institute kyankwanzi yennyamidde nti abakola omulimu gw'amawulire ensangi zino ebyokusoosowaza obutendeke bwabwe n'amateeka gabafuga baabivaako dda kyebava bakubagana entakera n'abakuumaddembe. Eggulo ensi yonna lw'ejaguza olunaku lw'ensi olw'eddembe ly'amawulire era mu Kampala wabaddewo okutambula okujjukira olunaku luno. Ssenkulu wa National Leadership Institute Kano Okeiro Lukogota agamba nti newankubadde nga gavumenti tewagira kya bakuuma ddembe tulugunya bakola ogw'amawulire olumu nabo bava ku butendeke bwabwe yabadde bukwiri kyankwanzi mu kukuza olunaku olw'eddembe ly'amawulire mu kitundu kiranye ennyanja Wamala n'agamba nti abantu okola effujjo ku bamawulire wabula kuba mitongole bikuumaddembe bakikola ku lwabwe.
Naye emirundi mingi tetwekuba ku mutima okulowooza nti naffe tusaanidde okubeera ne ethics era tulina amateeka agatukugira kawafube eyakasammeme eyakabeera okubadde okulonda okubadde mu ggwanga tulina okukkiriza ffenna nti tewaabaddewo okutyoboola kw'eddembe ly'abannamawulire okw'amaanyi. Ffe bamwambala uniform abaddu bammwe abakuumaddembe weewaawo emyaka emirala ejaggwa waleerangako omukuffe oba babiri lwe baakolanga ensobi nti buli yenna eyabadde eyali abityoboddeko yali ng'akikola nga ye mwennyini nga takutumiddwa gavumenti.